make it real with Zapro. Low Records.
After gonna planning a Google, I'm working for you money, I'm a money who made money. Tell me place with you like in China, cause my sweet dreams. Every come on me with everything and anger with sale. Baku gamba musiku sanya. Negative again with yenze go sanya. Katigo kumba, bazimbo mutima, katweri obe to get a kumutigo munyanya. Corona wali malaria. After kuna afuka basi kwa gelia kwa gala. My baby, kwa gelia kwa gala. I have spent my mind on you. Corona wali malaria. After kuna afuka basi kwa gelia kwa gala. My baby, kwa gelia kwa gala. I have spent my mind on you. Baby, zeba kungamire. Kukwana bakula bala bakeyo. Kingi jibia kwa gala nyobambi. Kingi jibia chaku feelinga nyobambi. Zene mikwano jangizo jimbo zikambala. Mbuye moni ya dawa. Zinkanya kuwa limbambu ya genda ke wawe mchalo. Baby wa my jacket, my property and my life. After kuna afuka basi kwa gelia kwa gala. My baby, kwa gelia kwa gala. I have spent my mind on you. So corona wali malaria. After kuna afuka basi kwa gelia kwa gala. My baby, kwa gelia kwa gala. I have spent my mind on you. So corona wali malaria. After kuna afuka basi kwa gelia kwa gala. My baby, kwa gelia kwa gala. I have spent my mind on you. Corona wali malaria. After kuna afuka basi kwa gelia kwa gala. My baby, kwa gelia kwa gala. I have spent my mind on you. Kala chingolo ganga na yagalanga kwe before corona. Kana kusu business in the blue. Seka to give me your budget. Omulimo kwa yungwa yuzi mwale. Tizi unkunde mbela nzibala. Baby don't pita bano bano banjabala. Kifolo kuda ntwa nyumilu wanga ngazi kilabu. Abazi na mkatu zibuta kumomoti. Katuwe kumamotiko. Beto boy ingabu lidyo. Missinga dance. Missinga lima da mkilabu. Kwa taita chupa katuwe kuluma. Fetwa ze kuri azafri. Isula mketo kubanga wala isi. Ndia chikomano kubanga chala isi. Nenda muzikila kukunywa mkubanga wala isi. Katuwe the way you shake your bamba, abatesi bari okuwamba, kachibalumira muri katigwe nyenyenyenyenyenya. Unekulaga kumutima gwangu wakutwala, amaso gange bakange basibye kakatambala. Mukonyenya ne mukama katondi yakusonda kwibona subira kukone bakade bangu. So corona wali malaria. After kuna afuka basi kwa gelia kwa gala. My baby, kwa gelia kwa gala. I have spent my mind on you. Corona wali malaria. After kuna afuka basi kwa gelia kwa gala. My baby, kwa gelia kwa gala. I have spent my